bakomeje kumva radio y'Inyange aho muri hose mwatatane mu mpande enye z'isi twagiye kubasubiza kuri uyu mugoroba ku cyumweru tariki ya kane Werurwe 2018 muri kumwe n'umuyobozi w'ishyaka Aimesha kumuravi twagiye kubasubiza rero tubifuriza ibihe byiza tubifuriza imbabazi z'Uwiteka Imana nyirigaba kugira ngo zikomeze kubabaho kugira ngo muzabashe kubona amasezerano Uwiteka Imana yasezeranije gakondo y'abakiranutsi. Kuri uyu munsi rero tunejejwe no kubataramira turi kumwe n'umuhanzi nyakwigendera Akamariza wafashije ingoma y'Abega cyane agafasha FPR kuyamamaza mu mahanga agenda acuranga inanga ye rubanda rw'umwami bakarekura ubufasha bareka ubufasha ku buryo budasanzwe abasirikare ntabwo bishwe n'inzara ku rugamba ibyari bikenewe byose byarabonetse ndetse n'abanyamahanga babigiramo uruhare ya ariko ikintu kibabaje kandi gitangaje n'uburyo bakundwa ni ukuri iyo tuvuga ayo mateka twumva tubabaye cyane ibintu FPR yagiye idukorera yagiye iduha umukire ariko byaduhaye isomo ku buryo tutazongera kwizera umuntu n'umwe. Uyu rero niwe waririmbye indirimbo ya Kayitare Intare Kayitare umwaka agaragira ishyari bituma amwica amugongesha imodoka akisidari ya kuri peyaje bita Sopetya kera hahoze hitwa Sopetrade. Kamariza rero akaba yarakoze umurimo ukomeye cyane bajya kumuhamba Kimisagara Leti Ndugute Koloneli Ndugute arababara biramurakaza aragendera Mutaburura ajya kumuhamba i Remera mu cyubahiro umwakagara Abega nyine ni abantu barwara inzika cyane ubona Ndugute abamurebeye utuzi abaramuhereje Ndugute nabo baciyeho. Bakungwe tuvuga n'amateka tuba tugira ngo babere isomo kandi tubigishe kugira ngo mwirinde cyane ku buryo bukomeye Abega ni abantu babi cyane kuva kera ni abantu bafite urufatiro rw'amarozi niyo mpamvu badacana uwaka n'Uwiteka Imana nyiringabo ni abantu batajya bagira the second thoughts ntayo bagira muri bo kwisubiraho nta kubaho icyo bashaka bakibona bakoresheje ubwenge bw'uburiganya bw'ubwicanyi ubwo rero ntabwo ari ubwenge twavuga ko ari ugukiranirwa n'ubugome bakoresha ubugome yangayo nguko nuko ibintu byagenze. Izi ndirimbo rero burya amateka yisubiramo the history it repeats itself amateka yisubiramo ya ubuhanuzi bw'umunsi rero buragaragaza yuko intambara igiye gutangira rwara rw'umugara Jenerali Kambanye Mwasa arimo aritegura arimo aratreninga cyangwa arahugura abasirikare. Ubuhanuzi rero bwagaragaje yuko abazajya kwifatikanya nawe harimo bamwe bazafungwa cyane cyane bazaba bakekwa kuba ari bamagigiri ndetse abazagenda bafite amapeti yabo baba ari abavuye ku rugerero cyangwa ari abazaba bavuye ku mwakagara Jenerali azabongera amapeti hejuru yayo bari bafite azahita abongera amapeti. Ibyo reka tubyite amareshya mugeni ubwo utazahitanwa n'urugamba ubwo iryo peti rizamugira umumaro ariko kandi ibintu ntabwo ari shyashya ntabyera ngo de. Ubuhanuzi kandi bwagaragaje yuko abatutsi baturutse Congo n'abaturutse Tanzania batazigera bajya gufasha Jenerali Kayumba Mwasa abo bantu nta kintu babamariye wenda birutwa niyo bari ku umuntu abavuye Tanzania umuntu bafite cyane ukomeye ni Yozefu Nzabamwita kandi nawe afitanye isano nyine n'abantu bo b'Ubugande abatutsi bavuye Uganda niba abatutsi Yozefu Nzabamwita ari muri bo batutsi rero batuye aho bita za Nkwenda aho ni muri Kagera n'ubundi ni intara ya Gakondo y'abakiranutsi. Nkwenda rero yari ifatikanye ihanye umupaka hagati yabo harimo umupaka wa Cyaka ni n'abantu bari bazi nyine baba muri Uganda bakaba no muri Tanzania ku buryo rero byari biboroheye cyane kugira ngo bisangire bagirane urugwiro n'abayobozi bakuru ba FPR kandi nta n'uwamenya uriya mwanya kugira ngo uhabwe wasanga nawe ari umwega kuko ikibazo cya FPR ntabwo ari uko wavuye Tanzania cyangwa wavuye Congo nacyo cyari kirimo ariko ahanini ikibazo cyari gikomeye ni ukuba uri umwega iyo niyo ahanini identite barebaga ibindi bikazaza hanyuma bivuga ngo rero ni ikibazo gikomeye cyane abantu rero bararebye bamaze kumenya ubwenge ibyo badukoreye turabizi n'imiryango yacu irabizi aho batubeshyaga ngo n'upfura mutuguye ku rugamba umuryango we bazawufasha uko niko abakada bagendaga banavuga umuntu nakavuga ati iyo byose umwana wanjye aratabaye ejo natabaruka nta kibazo tuzagira tubibutse ko izo kashi zegeranyijwe zikegeranywa bavuga ko bagiye gutanga pole musituni niko bayitaga ariko ndababwiza ukuri yuko nta n'umuntu wabonye igiceri nta muntu n'umwe wabonye igiceri ku buryo ikinyoma ari umwuka w'ikinyoma wa RPF ni umwuka ufite imvune mvano kuko abegana abanyakinyoma babonye rero ubutegetsi bumaze gufatwa baravuga ati twapfa n'agakira ashize ariko bibagirwa yuko mu ijuru hari imana bakundwa bene data mu ijuru hari imana ibyo twabonye jyewe ubwanjye nabonye imana n'abangisha impaka sinzi icyo baba bashaka mfite imana yo mu ijuru ushobora kubihamya kandi namwe murabizi tugeze ku gice cya 78 twandika ubuhanuzi duhanura nta kosa ryari ryaba muri ibyo bintu byose keretse abashaka nyine ari babandi babura icyo bagaye inka bakavuga bakayigaya icebe ryayo ariko kugeza uno munota nta muntu uhagarara ku maguru yombi abiri ngo avuge yuko hari ubuhanuzi bwabeshye ubuhanuzi bwakompuritse abantu n'ubuhanuzi bw'umwami Kigeli V y'u Rwanda ku itariki ya 16 Ukwakira 2016 ariko ubuhanuzi bwe bwari A na B kandi nawe yari yarabibwiwe ko azima ingoma naramuka yumviye umuhanuzi urumva ari ubuhanuzi namubwiraga ntandika ngo nshyire ahagaragara ngo busome niyo mpamvu imwe n'imwe mbivuga mu gihe gisa nk'iki ariko kandi hari ubuhanuzi I'm very sure buri online bivuga yuko azataha wenyine ibyo nanabibwiye umurinzi mukuru w'ubwami bw'u Rwanda cyangwa se Benzinge yari abizi ndabategura ndabibabwira mbabwira ko ariko ibintu bizagenda kandi ko ari ku iteka Imana nyir'ingabo yavuze bivuze ngo rero nta buhanuzi kugeza uyu munsi abantu bahagarara ku maguru abiri bavuga ngo twarabeshye twe ntabwo duhanura Nyampinga ndetse nta n'ubwo duhanura ntabwo duhanura Nyampinga nta n'ubwo duhanura ibintu bidaturutse ku iteka Imana nyir'ingabo tuvuga ibyo uwiteka Imana tubwiye niyo mpamvu bikoreka bakundwa bene data rero ubuhanuzi tubukomerejeho nyine bwagaragaje ko Nyamwasa azahura n'ikibazo cyane gikomeye azaterwa n'itangazamakuru rya Inyange News Media Agency riyobowe n'umuntu wigisha Rahimesha aho itangazamakuru rikangurira urubyiruko kwirinda kujya kwifatikanya n'umwuka w'ikinyoma wa rwara rw'umugara Jenerali Kayumba Nyamwasa ya Nyamwasa bizamugora cyane ubundi umwaka gara nta mbaraga afite uyu munsi wa none umwaka gara imbaraga ziterwa na Jenerali Nyamwasa Jenerali Nyamwasa aretse ibintu byo kwikunda akareka ibintu byo kugira inzozi zitazasohora umugani wa Masabo gushaka ibintu adateze kubona umwaka gara nta minota ibiri yamara ndababwiza ukuri nta minota ibiri yamara kabone naho wenda reka tuvuge na abahutu bamwe bashobora kubabazwa n'ibyabaye wenda bakaba batashyigikira urugamba ariko ndabwiza ukuri batutsi uko tungana twaba bake twaba benshi Nyamwasa aciye bugufi akemera kuyoborwa n'ubwami ndakubwiza ukuri umwaka gara nta mezi atandatu yamara ku ngoma ariko kubera ko azi neza ko ashyigikiwe n'umwana w'umusita akaba azi neza ko ashyigikiwe n'ababirigi n'abafaransa bamuri inyuma ajya yibwira yuko bizashoboka ariko banza bitazashoboka adushingiye ku buhanuzi icyo bwavuze ntabwo ari twe tumurwanya ahubwo arwanywa n'Uwiteka Imana Nyiringabo kubera ko ashaka kwigaragaza yuko ashoboye kandi adashoboye ahubwo hashoboye Uwiteka Imana Nyiringabo niwe ufite imbaraga n'ububasha n'ubutware ahabwa icyubahiro iteka ryose ku bwami bwe buzahoraho bakundwa bene Data rero tukaba dukomeje kubagezaho amakuru mu buhanuzi ndetse tukaba dukomeze kubingingira gukomeza gukurikirana ubuhanuzi no kubwitaho no gukora icyo Uwiteka Imana Nyiringabo yavuze kuko abantu iyo bashyira ibyo Uwiteka Imana avuze Imana nayo ikora ibyo isabwa gukora maze ikihesha icyubahiro bityo abantu bakamenya ko ari Uwiteka Imana ariko iyo bitagenze gutyo nyine Imana ntizabura kuburizamo imigambi y'incakura n'imigambi y'ababisha kuko Imana ni Imana ubushobozi bwayo ntawe babusangiye ya ubuhanuzi rero bwakomeje kugaragaza yuko umwuka w'inzika y'inzu wongeye kuzamuka urwanya umuhanuzi magishira inesha bakaba abarwanya ubuhanuzi bakaba bafite ikibazo gikomeye cyane cy'uko Uwiteka Imana Nyiringabo agiye kuzamura umuhanuzi akamuha umugisha akihesha icyubahiro akigaragaza nk'Imana ikiranuka umuhanuzi akaba agiye guhabwa itangazamakuru ryo ku rwego rwo hejuru rw'ikirenga rikomeye televiziyo na radiyo bifatikanye tukaba turimo tuzenguruka mu ngendo hirya no hino kwa kabiri kwa gatatu tukaba tuzaba tugeze mu gihugu cy'i Babuloni aho tugiye gukomeza imirimo y'Uwiteka Imana Nyiringabo twiringira neza tudashidikanya yuko Uwiteka Imana ibyo yavuze no kubikora azabikora bakuru ngo bene Data reka tubabwire ngo kubaha Uwiteka Imana ni ikintu cy'agaciro gikomeye cyane kugendana n'Imana ni ikintu cy'agaciro gikomeye cyane iyo utagendanye n'Imana ufite ikibazo kugendana n'Imana biguha kubaho igihe kirekire biguha umutekano biguha kumva utuje biguha kubaho neza biguha kugubwa neza ariko abantu benshi ntabwo bagendana n'Imana epi ntabwo banakeneye kugendana nayo so that is a big problem iki ni kibazo gihari abantu barashaka ko Imana ibaho umugisha ariko ntago bashaka kuyihesha umugisha uburyo bwo guhesha Imana umugisha ntabwo ari amagambo abapastori birirwa bavuga nabwo ko nakoze umurimo w'ubupastori imyaka 13 Imana ntabwo yabwira ngo ngwesheje umugisha ahubwo Imana urayubaha iyo Imana uyubashye uyikora ku mutima nimba ushaka gukiruka ushaka kuva mu kaga gakomeye ushaka kuva ushaka Imana iguhindura ubuzima ikaguhindura amateka ubaha Imana uyikundisha umutima wawe wose ubwenge bwawe bwose imbaraga zawe zose n'ibyawe byose kandi ibyo ubikore nta muntu ubiguhase cyangwa ubikubwirije ahubwo ubikore kuko bikwiriye yuko ukwiye kubikora obviously Imana niyo shingiro ry'ubuzima nta kuntu rero bizakunda yuko abega batesha Imana agaciro kandi ariyo yabaremye bazayitesha agaciro nabo izabarimbura bazarimbuka nuko rero ubuhanuzi bwakomeje nyine kugaragaza yuko ubuhanuzi bwagaragaje yuko umuhanuzi agiye guhigwa n'inkozi z'ibibi z'amagigiri duhora tubabwira si ibyo gusa ndetse ubuhanuzi bwagaragaje yuko Nyamwasa nyine agiye kubangamirwa ubushize twabagejeje ubuhanuzi buvuga yuko Nyamwasa azaza kureba umuhanuzi uko niko bizagenda Imana ivuga ibyo bintu niko bigenda ni nayo mpamvu Imana igiye kuzana itangazamakuru ryisumbuyeho kandi rikomeye ryiza ku rwego rwo hejuru, kugira ngo kugira ngo ibyo yavuze nyine bisohoze nk'uko bikwiriye. Urumva rero itangazamakuru nimba ribaye upgraded tukagira itangazamakuru ryisumbuyeho riruta iri ngiri radio na televiziyo, bizaba ari it will be very amazing, bizaba ari icyubahiro cy'Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko muri ibi byose nta na kimwe nta ruhare twagizemo usibye kumvira Imana gusa no kugendana nayo. Tukaba dushimye Imana rero Uwiteka Imana Nyiringabo yuko akomeje kuturinda no kutwitaho. Imigambi y'abagambanyi ntabwo tuyitayeho. Icyo tuzi nuko dufite Imana tubarusha Imana, kandi Uwiteka Imana yacu akaba atugirira neza. Tukaba dufite ibyiringiro y'uko umwaka Uwiteka Imana adasiga hari icyo akoze, hari icyo ahinduye. Imana irimo irakora ibintu bikomeye tudashobora no kuvugira hano kuri radiyo. Bimwe na bimwe nibiba bibareba, ibindi tukicecekera muzabimenya mugeze muri gakondo y'abakiranutsi. Bakundwa bene Data, twongeye kubashimira muri mwese, tubifuriza ibihe byiza. Uwiteka Imana atugirire neza mu rugendo, akomeze kutugira neza. Turiringira kandi turizera neza yuko kuwa gatatu tuzaba turi mu gihugu cy'i Babuloni, niho tugiye gukomeza imirimo. Turashima Uwiteka Imana ko ibyo twashakaga twabibonye, Uwiteka aratuyoboye. Bakundwa bene Data, kubaha Imana ni iby'igiciro, kuko niyo yakuremye, niyo ikugejeje aya magingo. Amina, amina. Abo rugira gitije ubuzima rero mukwiye kumushimira kandi mukamwiringira kandi mukamwizera. Ku bijyanye rero no gufunga amadini muri gakondo y'abakiranutsi, nabyo ni bimwe biri mu buhanuzi byari byaranditswe. Ushobora kubishakira mu gice hagati y'igice cya 70 na 74, mba ntibeshye. Ushobora kubisanga amahanga, ushobora kubibona n'abapasitori bajyanywe mu butayu bakajya kubakirwayo inzu bakiberayo. Ariko nyuma yaho baje gukurikirwa n'abega. Abega baragenda ubutayu bwose barabutwara, ndetse n'itaka bararitwara, ku buryo n'umuhanuzi yagiye mu butayu gushakaho ikibanza kugira ngo yubake inzu arahabura. Ibyo rero bisobanura yuko gusenya itorero ry'Imana ugasenya itorero rya Kristo muri gakondo y'abakiranutsi, definitely ni wowe uzasoza Imana izagusenya kandi izakurimbura. Abega baratinya amadini yuko ashobora gukorana na rwa rw'umugara RNC, Rwanda National Congress. Ariko mu by'ukuri ni ubwoba, kandi umuntu wese ufite ubwoba biri vuga ko atazajya mu ijuru. Ubwo rero nimba umwahaga ari umunyabwoba, urumva ko adashobora no kurwana urugamba ngo abe yarunesha, kuko ntawe yigeze arwana. Ibyo ngira ngo murabizi, abega ni abantu nyine bagenda bategatega bakigira sikibe bakajya kwirwaza. Igihugu cyafatwa bagahita bazamurwa mu ntera bagahabwa amapeti. Ibyo rero ni ibintu by'uburiganya, kandi igihe tugeze muri igihe cy'ubutabera ntabwo Imana ishaka uburiganya. Reka rero twihanganisha abapasitori bose bafungiye insengero zigera kuri 700, twihanganisha abakristo bose basengeraga muri izo nsengero n'urubyiruko. Mu bwo k'ubuhanuzi mu gice cya 78 bwavuze yuko abaririmbyi bakwiye gukomeza umurimo wabo wo kuririmba, gukora amarepetisiyo, imyitozo, bakajya bashaka aho bahurira bakaririmbira Uwiteka Imana Nyiringabo, kuko bataririmbira umwana w'umuntu. Ariko ibyo bazabikora bamaze gukora amasengesho y'iminsi 3, amasaha 72, nta kurya nta kunywa, kugira ngo Uwiteka nawe abagirire neza mu bihe bikomeye bigiye kuza. Bakundwa bene Data, uyu munsi ni umunsi wo ku cyumweru tariki ya 4 Werurwe 2018, muri kumwe n'umuhanuzi Mugishiro Ayimesha. Turanezerewe rero kubaganiriza kuri uyu mugoroba kuri gicamunsi, tubagejejeho akaririmbo k'Impara. Uyu mwaka twiringira ko tuzawurangira kandi tukawurangiza amahoro, kandi tuba dufite ibyiringiro yuko uzatubera umwaka mwiza, uzatubera umwaka w'ibisubizo, kandi uzasiga dushirijwe. Reka rero tubishimire kandi tubanezererwe mwebwe mwese. Uwiteka Imana Nyiringabo abiteho kandi akomeze kubagira neza, ariko mugandukire kumukorera no kumwubaha no kwirinda kuba ibigande, kugira ngo muzabashe kurokorwa mu gihe gisa nk'iki. bwari ubuhanuzi rero twabagezagaho ni ubwo. Reka tubashimire, ubundi buhanuzi muzabubona mu nyandiko. Nitugirirwa ubuntu tukabona akanya, Uwiteka Imana kidutije guhumeka umwuka wazima muri iyi si, tukabona akanya keza dushobora kuzabwandika muri iki cyumweru nabwo bukabageraho. Reka rero tubifurize umugoroba mwiza abari ku mugabane wa Afurika, tubifurize umugoroba mwiza n'igitondo cyiza abari ku mugabane w'u Burayi ndetse Canada, Australia na Amerika ndetse no muri Aziya. Iyo tujya tureba icyo twita map, internet map, internet visitors, tukabona hari abantu badukurikira bari mu Burusiya, bari mu Bushinwa, bari muri Irani, abari muri Iraq. It's a very, very, very amazing. Ni ibintu bishimishije cyane kandi byiza. Kugira ngo tugeze kubagezaho statistike y'inyange, abantu bashyira uko bangana ku isi, bari mu mpande zose, bari hirya no hino. Ubundi abasura inyange cyane nabo muri Canada, aba kabiri bakaba gakondo bakiranutsi, hagakurikira Amerika n'u Burayi. Uganda iza ku mwanya wa gatanu hari, Kenya ikaza ku mwanya wa gatandatu, Congo ikaza ku mwanya wa karindwi. Ariko ibyo bigenda bihinduka bitewe n'inkuru ziba zanditswe cyangwa n'ubuhanuzi. Mugirishya n'ihirwe rero mwari kumwe n'umuhanuzi Mageshiro Aisha muri studio za Radio Inyange. Twibutse ko ibiganiro byinshi twabyimbuye kuri shene ya kabiri egreatnews.com. Umugoroba mwiza, bye.